dachimsafi.com.
Mapenzi salama na mia nipe tu hekima tuje tuzae na wana kwangu wewe sadaka sadaka yenye baraka nini tena nataka kwanza tumejipata wewe shanikamata nini tena unataka. Bujue, bujue, oh bujue, bujue, bujulele, bujulele, oh bujue, bujue.
Ah, nambo sokani tena. Maji, robo tatu yangu mimi, wewe buju. Nitaswali ntafuta uraji, nisome na dua, usipigwe juju. Buju, 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 buju. Chunga marafiki, waga wanafiki. Hawatabiriki, wanabadirika buju. Buju msiti msiti, buju mkwache vipi. Kwa jeuri ipi nitadhali nikabu. Bujue, bujue wewe.
Bujue, buju wangu.
Buju, buju, buju mai wangu. Buju,
bujue, buju wangu.
Baby ona wameachana si wamevunja koroma.
Wamemaliza virogo na bado vimegoma. Wamebaki kujisonya sonya.
Wewe
bujue bujue. Oh bujue bujue.
Bujue, bujue wangu.